dear. Woo! What?
Cuss on a beat.
Ni hetero shidi matumla. Ni hetero shidi matumla. Ni hetero shidi matumla. Gumi jiwe ngumi chuma. Gumi jiwe ngumi chuma. Matumla, matumla. Gumi jiwe ngumi chuma. Matumla, matumla. I step up my zone, nigga. Nigga ready to talk a bone, nigga. Switch up my lens, bigger. Where's the bang, na po bang, nigga. When it rain, it's poor. Tuombe dua, kaina play na kuwa. Hito zunyo na jua. Naki sanua, naki chapua. Yebu spigi na ua. Kata funua, ukizingua. Screw, woo, unatua. Uliza wanangu wasua. One, two, unachukua. Niko na genge la mua. Kijua. Na daily dojo na stua. Twende chini, twende chini. Twende juu, twende juu. Lipa bill, lipa bill. Billie Jean, Billie Jean. Be real, be real. Kata mti na upande. Come chill, come chill. Leo, leo paka sande. Ni hetero shidi matumla. Ni hetero shidi matumla. Ni hetero shidi matumla. Gumi jiwe ngumi chuma. Gumi jiwe ngumi chuma. Matumla, matumla. Gumi jiwe ngumi chuma. Matumla, matumla. Pam, se vosai, na mnipe maua nikiwa high. Thankful to the most high. Uzima mengine ni do or die. Watch how in spime, who am I? Ambia madogo wasin try. Takula za nondo, what a fry. Jikute kigogo hapa chahan. Moja mbili tunakula life. Tawa pili kuna magoma nice. Moja mbili kwa big fight. Masela msinune ka life tight. Na dance left, na dance right. Lazima ujitume to made in life. Never rest, never fade. Rich nigga, we finish less. Twende chini, twende chini. Twende juu, twende juu. Lipa bill, lipa bill. Billie Jean, Billie Jean. Be real, be real. Kata mti na upande. Come chill, come chill. Leo, leo paka sande. Ni hetero shidi matumla. Ni hetero shidi matumla. Ni hetero shidi matumla. Gumi jiwe ngumi chuma. Gumi jiwe ngumi chuma. Matumla, matumla. Gumi jiwe ngumi chuma. Matumla.